Malay the Kid. Okay, naona kana naweza kuwa bilionea, naona idea nyingine ikikuja ikipotea, ama nikuwe banka, nikizishika nitachorea, lakini paparazzi atanishikia kwa jini. Chiki tukue serious bana, nitatokea kweli, ni vila nusikia hao kuwa unfair daily, lakini naona nikigrow busy, si hata wao naona nimeflow viril, but producer later bit, producer later side, na kuwa ngamri. Kusema kweli sijui naongea na nani hadi sasa. Nataka mtu aniambie vile talent usampeni kwa, lakini si hiyo beat iko poa. Club ndo patie Malay your confidence. Club ndo patie Malay your confidence. Malay kichua anakosa ni confidence. Club ndo patie Malay confidence. Malay kichua anakosa ni confidence. Yeah. Confidence. Kuna tension mi utake itoke ya itoke. Nimezama chini ya maji vitu zangu zote loki. Mabeshte zangu udhani bazenga ako ganji sisote. Najua kudunga lakini cheda itoshi. Lakini nimeiva sijui mbona naomba dish. Natosha mboga ya kushibisha hadi wadhi hadi majuu. Nafa baisa hii nianze kuitwa guru. Nikipanda stage wapi nduru. Hey. Tangu chuo nimepanda mati. Hii ni 2021 bana. Si mtu anilipie kab. Maisha yangu na skin color yangu high match. Rangi ya thao ina demand so much. Club ndo patia Malay ya confidence. Malay kitu wanakosa ni confidence. Club ndo patia Malay ya confidence. Malay kitu wanakosa ni confidence. Movie si movie kali kama movie kali haijapewa hype ya kutosha na wadau. Ngoma si ngoma kali kama ngoma kali haijapewa hype ya kutosha na wadau. Yeah, one love. Malay ni mkali lakini si mkali kama hajapewa hype ya kutosha na wadau. Atuende chini go down low. Club ndo patia Malay ya confidence. Malay kitu anakosa ni confidence. Club ndo patia Malay ya confidence. Malay kitu anakosa ni confidence. Confidence. Club ndo patia Malay your confidence. Malay kitu anakosa ni confidence. Confidence. Club ndo patia Malay your confidence.